and selector.
Every time jiyo na donyesha, umenipa blessing. Venye kwenye bedi kukikesha, sije kuwa testi. Toto nanipenda toto, toto nipatie watoto. Niwe baba we mama watoto, toto navutia mtoto. Too many girls kwenye DM, siwataki mpenzi. Too many girls kwenye DM, siwataki mpenzi. She looks like a sweet angel, tunaminyana. You looks like a golden angel, tunaminyana. She looks like a sweet angel, tunaminyana. You looks like a golden angel, tunaminyana. Baby, come closer, ongeza pose. You make a bad man, nilegeze macho. Mama shakuzuia kwa mapose. You make a bad man, nikufute macho. Baby, come closer, ongeza pose. You make a bad man, nilegeze macho. Mama, you just know how we do do. Baby, girl, you see your copy do do. Kejo,
napiga mitama. Wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama. Wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama. Wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama. Wakitaka mikuni nyanganya.
Kama nguo manzese, twende nikakuchagulie bebe. Ukitaka mapete, twende nikakuchagulie bebe. Na walaiye watupame, pote unagonga wali na makande. Nakubalie, njoni kande. Ukimaliza na mimi nikupambe.
Wali njo, wali njo. Tuje onana. Mimi na we, tunapendana.
Baby kamkuza, ongeza pose.
You make a bad man, nilegeze macho. Mama shakuzuia kwa mapose. You make a bad man, nikufute macho.
Baby kamkuza, ongeza pose. You make a bad man, nilegeze macho.
Mama, you just know how we do do. Baby girl, you see your copy do do.
Napiga mitama. Wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama. Wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama. Wakitaka mikuni nyanganya. Napiga mitama. Wakitaka mikuni nyanganya.
Aye, aye. Aye, aye, aye. Just gang, yo, yo. You know,
another one.
Mess and department.